kako tata Usai kumare Tunga nyakubwa Nyamba Usundi kako nani Mkama mbikako Thank you.